waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Waa hadalkan uu ka sheegay dalka Maraykanka 3 sano ka hor kan dhaliyey in sheekhan isha lagu hayo. Xukunku waa dil. Waxaan ula jeedaa ma aha wax lala xishoodo. Xukunku waa dil. Waa inaan dadka naxariis u muujino. Ragga ragga wax ka dayana waa la mid annaga u naxariisanayna waa in laga taqalluso. Wasaaradda socdaalka ayaa ogaatay oo keliya sheekh Faruuq Sekelashfar dhowr maalmood ka hor waxayna dib u eegaysaa in fiisada laga kansalayo in kale. Wareysiisiiye a b c da ayuu shuuqa ku dafiray inuusan u doodayn in la dilo dadka isku jinsiga ee isu taga haddii aysan joogin, ayuu yidhi, dal lagu xukumo shareecada Islaamka. Ma ahayn in fiidiyogan la geliyo YouTube-ka. Waxaa hadda lala xariirinayaa xasuuqii ka dhacay Orlando. Anigana way ila xariirinayaan. Waa ka xumahay inaan hadalkan dhaho, laakiin taasi waa mid xayawaannimo ah. Ra-iisul wasaare Malcolm Turnbull ayaa sheegay inaan loo dulqaadanayn dadka nacaybka ku faafinaya Australia.
This is a legal matter and has to be dealt with in the appropriate way, but his visa is being reviewed at the request.
Sidaad ogtihiin, arrintan waa mid sharciyeed, waa in dariiq saxa loo maro. Laakiin fiisada dib ayaa waxaa u eegaya wasiirka socdaalka waqtigaas hadda aanin la hadlayo. Xiriir ayaa loo sameeyey hadalka sheekh Faruuq Sekelashfar iyo toogashadii Orlando. Laakiin waraysi uu siiyey a b c da ayuu Mr Sekelashfar dafiray inuu wax xiriira la leeyahay Omar Matiin oo ah ninka dadka ku laayay Orlando, isagoo intaa ku daray in hadalkiisa 3 sano ka hor aysan wax saameyna ku yeelan ninkan dadka laayay. Shon Malshavi oo u oleleeya dadka isku jinsiga ee isu taga ayaa sheegay in hadalkan sheekhu uu yahay mid walaac leh.
While the sheikh is engaging in a theological debate around homosexuality,
inkastoo sheekhu wada dood diimeed oo ku saabsan dadka isku jinsiga ee isu taga, dadku waxay maqlayaan fariin nacayb. Kelmadahaas waa kuwa dhaawac xun geysanaya, gaar ahaan dhallinyarada iyo kuwa isku jinsiga ee isu taga. Ilama aha in sheekhu leeyahay ha la dilo dadka, kumana baaqayo in dadka isu taga la dilo. Laakiin waxaa ka walaacsanahay in dadka qaar sidaas ay u turjumanayaan oo ay u turjumanayaan inuu leeyahay hubka ha la qaato. Peter Churchill waa nin u dooda dadka isku jinsiga ee isu taga, wuxuuna sheegay inay dadka u ololeeya in bini'aadanka la dila aan loo ogolaan inay Australia soo galaan. Wuxuu sheegay in loo baahan yahay in sheekha la baaro si loo ogaado waxa uu runtii aaminsan yahay.
Presumably this stems from his particular understanding of Sharia law, and of course we also know that Sharia law.
Waxaa loo qaadan karaa in hadalkiisu ku salaysan yahay sida uu u fahmayo shareecada Islaamka. Dabcanna waxaan ognahay in shareecadu qorayso in la dilo qofkii diinta Islaamka ka baxa, qofkii aflagaadeeya, iyo haweentii iyadoo aan la qabin galmood samaysa. Marka ninkan wuxuu ka hadlayaa fikrado naxdin leh. Marka waxay ila tahay waa in la baaro si loo ogaado waxa uu aaminsan yahay, sababtoo ah waxaa dhici karta inuu aaminsan yahay wax ka daran waxa uu u doodayo oo ah in la dilo dadka isu taga. Sheekha ayaa habeenkii xalay ahaa ka duulay dalka kadib markii fiisadiisii la kansalay.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au/somali.